goobta uu weerarku ka dhacay waxaa ka soconayay bandhig faneed lagu soo gudbiyo sanadkiiba mar muusiga miyiga, waxaana xilliga ay rasaastu bilaabmaysay mikrofoonka taagnaa uu heesayay. Jason Alden hase yeeshee isaga iyo kooxdiisaba waa ay ka badbaadeen toogashada. Nin hubaysan oo ku jiray qol ku yaala dabaqa 20-aad ee hotelka Mandalay Bay ayaa rasaasidii roobkii ugu furay 19,000 ee barxadda muusiga ku daawanayay, waxaana dhimashadu ay hadda kor u sii dhaaftay 50 ruux, dhaawacuna waxa uu ka badan yahay 200. Weerarkan ayaa noqonaya toogashadii ugu dhimashada badnayd ee abi dalka Maraykanka ka dhacda, sida ay Briisku xaqiijiyeen. Waxa uuna ka sara maray weerarkii sanadkii lasoo dhaafay ka dhacay kalaab ku yaala Orlando, kaasoo ay ku nafwaayeen 49 ruux. Kumanaankii qof ee daawanayay bandhigga ayaa isbuurtay iyagoo ay muddo ku qaadatay in ay goobta faaruujiyaan, taasoo loo malaynayo in ay tirada dhimashada sare u sii qaaday. Bilayska ayaa goobta yimid, waxaanay adeegsadeen walxaha qarxa si ay gudaha ugu galaan qolka uu ninka weerarka fulinayay ku jiray, ugu dambayntiina halkaa ayay ku toogteen. Ninka weerarka geystay waa la aqoonsaday, waxaanay saraakiishu magaciisa ku sheegeen Stephen Bardock oo 64 sano jira, kana mida dadka deegaanka Las Vegas. Sarkaal bilayska uu hadlay oo la yiraahdo Joseph Lombardo oo warbaahinta goobta dhibku ka dhacday kula hadlay ayaa sheegay inaanay garanaynin waxa uu Stephen Bardock aaminsanaa iyo waxa ku qaaday inuu dhiiggan daadiyo. Waxaanuu sidoo kale magac dhabay gabar la sheegay inay muuq aasiyaana leedahay oo la rumaysan yahay in ay wada deganaayeen ninka weerarka geystay. Lama xaqiijin in Marilu Danley ay gacan ku lahayd toogashadan.
Investigation and response, we determined there was a shooter on the 32nd floor of the Mandalay Bay. Officers responded to that location and engaged the suspect at that location. He is dead currently. He has been identified. He is a local resident. I will not release his name at this time.
Baaris kadib waxaanu ogaanay inuu jiro qof xabad ka ridayay dabaqa 20-aad ee hotelka Mandalay Bay. Saraakiisha booliska ayaa halkaas tagay lana dagaalamay qofkii laga shakiyay. Hadda wuu dhintay. Waxaa la aqoonsaday inuu yahay dadka deegaanka. Hadda waxaanu daba joognaa qof ay wada socdeen, magaceeduna waa Marilu Danley. Waxaa jiray telefoono iska soo daba dhacayay iyo fariimo dhinaca warbaahinta bulshada ah oo sheegaya in dhowr qof ay xabado ridayeen. Arrintaasi waa been. Sidoo kale waxaa jiray warar sheegaya in qaraxyo ay dhacayeen, warkaasina waxba kama jiraan. Qaraxyada kaliya ee la maqlayay waa kuwa ciidanka yaga ay ku jabinayeen qolkii
weerarka. The only explosive contained in this event was from our SWAT team breaching the room.
Sidoo kale bilaysku waxa ay heleen 2 baabuur oo ay leedahay gabadhan la tuunsan yahay. Dadka ayaa qaylo iyo baroor afka jabsaday markii ay dareemeen in rasaas la huwiyey, waxaanay gabaad ka dhigteen guryaha meesha ku dhowaa. Mid ka mid ah dadkii ay tacshiiradu qabsatay ayaa sidan yiri:
I was inside. We refused to believe it was a shooting until it just kept going and going, and then Chase Naldine left the stage.
Gudaha ayaan ku jirnay, waxaan iska diidnay inaannu rumaysanno in toogasho ay socoto. Muddo ayaan sii joognay inta Jason Alden uu goobtii laga heesayay ka tegayay, kadibna uu qof walba bilaabay inuu cararo. Waxaa jiray albaab aan ka bixi karno. Waalibay ahayd arrintu. Weligay waxaanu kale ma waan maqlayay xabadihii dhacayay. Xitaa markii aan tagnay,
dadka dhintay waxaa ka mid a 2 askari oo biliska ka tirsan,
hase ahaatee aanan marka uu shilku dhacayay shaqada ku jirin. Kalaabyada Las Vegas iyo suuqyadeeduba waxa ay sanadkiiba soo jiitaan dad gaaraya 3.5 milyan oo ruux, marka uu weerarku dhacayayna goobtu waxa ay ahayd mid ay dad buux dhaafiyeen. Bilaysku waxa ay xireen wadada mashquulka badan ee Las Vegas, waxaanay 10 baabuurtooda ku baahiyeen goobta iyo wadooyinka ku dhowdhow. Waxaanay xireen wadada highway-ga ah ee meesha ku taala, waxaana sidoo kale ay muddo hakiyeen duulimaadyadii magaalada. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump qoraal uu bartiisa Twitter-ka soo dhigay ayuu kaga tacsiyeyay dhibaatada dhacday isagoo la murugooday dadka ay waxyeelladu soo gaartay.
Raisul Wasaaraha Britain Theresa May ayaa ka tacsiyeysay weerarkaasi oo ay ku tilmaantay mid argagaxleen. Sidoo kale waxa hadal ay kula murugoonayso dadka ku nafwaayay iyo kuwa ku dhaawacmayba dirtay Raisul Wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel. Weli waxa Las Vegas iyo guud ahaan Mareykanka ka jira jahawareer, waxaana suurtagal ah in tirada dhimashadu ay inta aad uga korodho sida laga soo xiganayo dad goobta ku sugan.